akukaniga kujasima wajigondi wage wamusia akaganizira kumangulira akadalira usadande uzapeza wina usadande uzapeza wina usadande uzapeza wina usadande uzapeza wina utapiga nyimbo ndi kuyamba uvina uvaya out kuyamba kusaga wina uvaya wina kuyamba kupanga zina upanga focus somwe ukuzimona pamira olomazi alinkososa mamila kumasambila kupusha hasofu na mamira panga invest kuma business osawina gaji uli moyo tagu yesa mwai wina siku ndili mozi utaguza gamba zina olo jiza somwe anamuza pita vunga danso awa sombo takukwila just how faith ndoguza life in my center ground kweza sound akukanika kujansima wajigondi wage wamusia akaganizira kumangulira akadalira usadande uzapeza wina usadande uzapeza wina usadande uzapeza wina
download music on
Sora to